ɔhene wɔ Yesu Kristo di mu anɔpa yi yɛde yɛho hyɛ wo nsa ɛyɛ wo nti neɛ ɛwɔ ha wo ne sɛ nti yɛfa tumi bi adomu wɔasɛm sɛ deɛ ɛbɛkyekye wɔ asase so no akyekyere wɔ soro yɛkyekyere tumi a ne yɛbɛdi asie honhom a ɛbɛsɔre sɛ de adwene nante sɛ ɛfa kwan bɛɛ so yɛfa ne domum wɔ Yesu Kristo di mu bɛdi wo hene yɛkasafoɔ nipadu asi nkyɛn kasa kyerɛ yɛn ma yɛntumi nyɛ deɛ wode ma yɛn na yɛtumi aduru baabi a wɔsi aduru ɛwɔ Yesu din mu amen anɔpa nyame nhyira wo wo ho ayɛ fɛ paa ɛfɛ sɛ wode w'adwene didi a yɛsua no akyi ɛsiane sɛ ɛnom na tumi wɔ ɔse ɔsomaa n'asɛm sɛ ɛnkɔsa yare nti anɔpa yi n'asɛm no bɛgye wo afiri baabi a wohyɛ nneɛma bi a wohunu na ɛtete wo ne adeɛ no asɛm no bɛgye wo afiri mu akye sɛ wompɛ anaa meboa ɛwɔ sɛ nneɔma sesa nnɛ ɛwɔ sɛ wohyɛ berɛ sesa wodin sesa nneɔma bi a ɛkɔ so wofiri hɔ ade pa bi bɛhyɛ anan ɛno nti fa wakoma ɛne woadwene nyinaa ɛdidi a yɛyɛ n'akyi asɛm a yɛsua no wato din sɛ sɛ awurade ammoa wo a sɛ awurade ammoa wo a hwan bɛtumi aboa sɛ obi antumi mmoa wo obi antumi mmoa wo sikani bɛma wo sika ɔma wo nkwa ɛnneɔma bebree na nnipa bɛtumi ayɛ but baabi wɔ hɔ so a nnipa ntumi nkɔ hɔ anaa meboa ɛno nti sɛ awurade ammoa wo a wotira yɛyɛ ne obi aboa no ama wɔnyɛ sika na afei deɛ woka a woda mu nko wo sto a woyi so nko ɛnneɔma bi a wowɔ nko nanso ahonhom bi si ɔmo mu a ntoa so ntena se sɛ awurade ammoa wo a bibia mu no akye sɛ wonya mmoa ɛfiri awurade hɔ yɛdi kan akan 2 Kings chapter 6 verse 26
2 Kings chapter 6 verse 26 ɔse na Israel ɔhene retwe mfe so soɔ no ɔbaa bi bɔn no sɛ owura ɔhene boa me
ɔte na kɔm aba na ano yɛ den ama sɛbesɛbe aboa toilet mpo yɛtɔn na kɔm no baabi ɛkɔ wie yɛ nna yɛ awerɛhɔ ɛnyɛ hɔ ne yɛhwɛ nti no yɛnkan kɔ nkɔduru baabi koro ɛkɔm ne baeɛ ama ɛkɔm a ɛdi nnipa nti obi ɛkaa sɛ ma yɛnwe yɛ ma fa wo deɛ bra yɛwe ne nna a yɛwie ada foforɔ ne awe mesome deɛ ɛma ɔmo de abɔfra ne baeɛ ɛma ɔmo wie abɔfra ne nam ɛkyerɛ sɛ na ɛyɛ den na nneɔma nkɔ yie deɛ nnipa ka sesee sɛ ɛɛden ɛɛden no nyinaa ɛnto saa berɛ no san sɛ wo ba sɛ ɔhu biribi sɛ ɛyɛ nnipa nam a wɔhwe na ɛyɛ wo ankasa ankasa wo ba na kyerɛ sɛ deɛ na nneɔma ɛkɔ ɛnti nneɔma bi wɔ hɔ a wohu na ɛtete wo na ama w'adwena yɛyɛ na w'adwene ntumi ngyina ade pa so na wontumi mpagya w'ani ɛnhwɛ deɛ ɔbɛtumi aboa wo a ɛnɛ awurade asɛm woba wo nkyɛn ɛntwa w'ani nhwɛ baabi a maame no dwene sɛ deɛ ɛkɔ so yi deɛ ɔhene ne bɛtumi aboa me nso na yɛ mistake ma no sansa na ɔhene wɔ hɔ ɛna na saa nneɔma no ɛkɔ so nti ɔhene wei deɛ ɔyɛ adeɛ paa ɔyɛ adeɛ toa so ma yɛ
Verse 27.
Now I say,
Sir Eradi
Amwa, mefri hina mabuwa. Bon samaye, ohini yadi ya papa. Osi Eradi Amwa wa mi mesi dani na mabuwa. E kwa imbe na mi meti mi afaso. Uka se diya kosu nina mi uni ye. Ahwadi wei, ahu nyansan wei. E dani na meti mi diya kwenti ya. E san sabi BSC. Ɛko bia si ama nneɔma nyinaa sɛe nti mimi ntumi nya ho hwee akye sɛ onyankopɔn ɛnɛ nyame asɛm woba wo nkyɛn deɛ akɔ so no nyinaa no susudeɛ awerɛhoɔ susudeɛ atetee ɛntetee ma wɔba mu mmu ne nkɔduru baabi ani sɛ woduru ɛsiane sɛ awurade te ase sɛ ɔhene ne mpo ahu sɛ awurade na bɛtumi aboa wɔ bi a wo ɛwɔ sɛ wohu na wogye di sɛ nyankopɔn na bɛtumi aboa nipa nti fiti saa berɛ di kɔ ɔno na ɔbɛtumi aboa ana ɔsi bishop na bɛboa no ɔhene ne kan saa ɔsi bishop bishop ɔte sɛ wa o ɔno sɛ ogye afiri awurade hɔ ɔbi sɛ awurade or Sreradi, Nevira Sheradim, Nanin Deni Paso, and into our chef Radio, and I rather so far quite your peso, nor the Yamano, Ne Pimbo, and then Yomabiaka, and into one so, so Kaiser, and Radina bet me a Bawa. Oh, Bissu ye. Yoma Bessa. The wife you are Tasso or Tokro Mono. On to you. On to me da. Obe won na ni nyuma no asai ah na won na okwe obekwa kwosha ade no wa chichire odi ade na toso se ne ya chire ne na se wonye obekwa kwosha na wa e da hosa enso na wo kose ya na wo kose ya na wo kose ya she se radi wo mu a omu sisan omu bua se radi wo mu a omu nyuma ne enye ye da. I got to say, or hope a penance and yet you be on your mouth for fro. The one who soon, oh, Munisa, be with you, who need to ya, not your pen and want some. I can't to a dinner watch it down, never but no soup. Oh, any unions, or sister, radi am wawa, and net or see a free and see. Now you who say, ye moa if you don't go. On Unquan, obey to me a boy, or best is saying, shepherd. Obese san yin din sere sere no mo sere so no obese san no o mu kasa bese san o me fra se aka se eh na we ehinfa e no ofaye ehinfa no ofaye o se nipa ye smart kasa bi ehun hia Yesu Kristo ye ni o ma no mo se o de sa bosun penyu no basebob no e na ye adwuma sa o me ka cho so afa ba bi o mu nim se nyame tumi su chen ba bi kro no e na ba bi wo ba bi e na da na wo ba bi a crono, a cron for pa, a crono, some qua, and no mutu no muye, and no mujinko for sikadi. Omu tan 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 tan. Yanko pon kuan bit me a bo. Say Janny Chow, she has a nas o mu ba, and no mutitu. I'll determine 28. Or say omu fa quine ba coupe seso. No mu ba. No mutu wa, di omu be hunu no, a fombe fa quine and son so, na omu jammy. Amonse Echese nyankopon boa wa obi ni ho obi ni ho enti enne asem ne mu ye dru onyankopon amwa wa enti nyankopon na obetumi aye den aboa enti free sabre di ko se bibi wo ha wo de ani atoso ama wo di nyankopon si nchen a fa nyankopon si wani so na de kro ni be ye ye ana ajuma no udi akukuru hia se no uya enyeye no kaya de ba akope ne kai se nyankopon ene bema wo juma enya home na ashow ne fi sabra ne diko etumi ama wa ye bibia e wo se otumi ye bia jitum fi sabra diko ba bia wo wa wo tie mi bia wo juma e ba be show a chisa wo mpe e wo se wo juma show. Also, you must show. I dear wounds soon would da. Someone sabacano, a free as ye, a yejuma. San and Yanko for Nejuma. On Nejuma a yehu. Nejuma a yehu. Was I say, why or cansano, a disa or cansan, sir? Yanko pony bet me a bonipa. She said, and sued the hall. Now his wife, one more time for Sufu or Machiba. Never been my fitting as ye, eke can some one cast one no, the bet me a bomb. Omuki kansam enso urade ye den odi kwai tu enso num anka na bodie mu ekwai nansuom enti se urade beboa wa ba bi akwan ni no odi kwai beto ho na wa ba beboa enna gidi ba bi akwan ni odi beto ho kan ayi 2 Kings chapter 7 verse 1 echo
2 Kings chapter 7 verse 1 echo
Ebre pa wo abra bom wo wutie me ne ebre pa e wo abra bom se se samaria fo ni ha ye ye nya samaria fo eti dia wutie ni se ebre pa e wo abra bom ene nyame asama wutie no e de ebre pa bi e ba wo abra boso
verse 1 ena eliza ka se muntie irade asem se eradi sie ni
ɔkyena sɛ sɛ ayosiem susu adeɛ biako bɛdi betɛbena
wahunu wahunu ɛbrɛ pa na afi na ɔkyerɛ yase yo sɛ nyame nipa ka asɛm bi asɛm na ɔkae ne bo aduru ei na nipa ntumi ngye ni ti sɛ nneɔma bi a na nyame nipa gyina hɔ keka kyerɛ wo no ɛnyɛ w'adwene sɛ wonyi ni da sɛ wogye di sɛ ɛpɛ wobɛhu wobɛhu sɛ ɛbrɛ pa bi ɛna ato ɛne saa 2022 wei asɛm wei yɛ wo dea si wo bo na gye si wo bo na gye na fa na fa yɛ adwuma na mpie ɛma mfo w'ani nhu ɛsɛ ɛbrɛ pa ɛwɔ w'abrabɔ so wo asom asi ɛbrɛ pa wɔ w'abrabɔ so ɛnɛ nyame asɛm a wodi
mhm na atoko soso adeɛ mmienu bɛdi dwetɛbena samaria krop
no ɔho ɔkansɛm wo a w'adwuma agu w'anim ase abɛdiri saa berɛ yi wobie koraa na madam no ɔma ne nkɔfoɔ lie sɛ ma moma ne nneɔma ɔkɔ a wɔmfa mma kyɛ sɛ animguaseɛ nko a ɛnɛ awurade asɛm woba wo nkyɛn ɔ se nneɔma bɛsesa o ɛnneɔma bɛsesa wo na wobɛsupply nkɔɔfoɔ nneɔma na wonkɔgyina baabi nkɔfiri mma wobɛsupply nkɔɔfoɔ nneɔma ɛnneɔma bɛsesa ɛwɔ w'abrabɔm elisa fiti aseɛ ɛka deɛ bɛsi ɛkyerɛ wɔn mu aha
ɛna okunu ni a ɔhene twɛ ne nsa soɔ no bu a onyankopɔn nipa no sɛ hwɛ sɛ awurade reyɛ mpoma ɔsoro mpo a saa asɛm yi bɛbɛ mu anaa
moteyɛ ɔse okunini a ɔhene ɛtwere ne nsa so ɛna ɔka biribi atia deɛ nyankopɔn nipa no ɛkaeɛ no ɔse hwɛ sɛ nyankopɔn bie mpoma ɔsoro mpo a saa asɛm wei a woka no ɛbɛsi sɛ awurade bie soro na ɔtototo nneɔma ɛgu fam ma yɛ sɛ monsesa mo a mo ho kyere mu a asaa deɛ wɔ ɛbɛtumi asi adɛn na woka asɛm anyɛ nokorɛ sa saa na nyankopɔn kasa a yɛ anna ɛyɛ nipa den sɛ ɔbɛgye wohu baabi afiri kyɛ sɛ nyɛ nipa hunu bio deɛ ɔno ɔhene kyere ne nsa so kyɛ sɛ ɔtumi gyina ma ɔhene ɛko berɛm saa nipa no ɛna de abambuo ɛbrɛ nipa no ɛti ɛbrɛ sɛi no yɛntie deɛ firi nipa bible se saul ɛbrɛ a ɔtee asɛm firi yesu kristo hɔ no ɔne honam ne mogya ɛnto agyina ɛntiɛ nɛ nyame asɛm a wotie no ɛnyɛ honam asɛm o ɛnyɛ mogya asɛm o nyɛ deɛ nipa bɛka na wobɛfa o ɔnsɛ maka wɔ hayɛ a mesɛ ɔbi sikani ɔsɛ ɔbɛdi sɔfo ne sɔfo no hyɛ a ɔsɛ akoa wei na ɛboa yɛn ɔbɛdi sɔfo a ɔbɛgyae mmoa na ɔboa yɛn no nti ɔbu nabɛm ɔse wontumi mɛyɛ nyame nipa ɔse mɛyɛ ɔse ɛneɛ wobɛba bɛsiesie dam ha te sɛ deɛ ɔmu siesie ha no mehyɛ wo saa for 6 months ansa na matumi ama wɔabɛdi sɔfo no ɔse mɛyɛ ɔstate yɛ adwuma no na wei no deɛ ameka akɔsi ne sɛ ɔkɔɔ fie ɔkaa yɛ no ne ba ka kyɛn sɛ wat wo wobɛdi sɔfo ada wonnim asɔfoɔ no ɛdin ɛdɛ ɔmu so anaa wohu baabi afiri ne ba ɛbu nabɛm anka ɔtie yɛ akɔ ɔhyere ne nhyira wantie ne ba no ɔkɔɔ so a time bi asɔfo no mmara no na ɔyɛ adwuma wɔ asɔrdɛm mu na ɔyɛ adwuma wɔ asɔrdɛm mu ei sikani wɔyɛ adwuma wɔ asɔrdɛm mu ɔsan de sika ne san brɛɛ ɔso ɔdi sɔfo nso ɔsan de sika ne san brɛɛ afei na sɔfo no n'abamu bu ɔse ɛyɛ mɛmo ɔdi sɔfo no nti afei yɛba bɛ graduate no ɛna ne ba no ka kyɛn sɛ mate ati sɛ ɔso bɛdi sɔfo nti wodeɛ ɛkyena mɛba bi ɛkyena mɛba program no bi n'ani gye paa sɛ afei deɛ ne ba no ne na yɛ adwene wamfa nipa sɛm nti time a yɛyɛ program na ana ɔmu tee sɛ papa no a wɔbɛdi sɔfo no ne ba na kaa bɔ no ɔkorɔ so road no aba abɛtaa ne papa akyi ɛna kaa bɔ no monim sɛ akyire na papa no bɛdi adanseɛ sɛ wakɔhu buku bi a ɛwɔ ne ba nneɔma mu a ɛkyerɛ sɛ saa ɔdwane group bi sɛ ɔkɔtoɔ nkɔ na menim ɔmu di mi sɔre a mabɔ mu di aboabɔabɔ ɔdwane group bi ɛkyerɛ ne wɔmpɛ sɛ ne papa bɛyɛ saa ɛti ka wɔbɛku ne papa na wɔakɔ akɔgye abasobɔdeɛ nti ɛda hɔ t tina ese nyankopon na ma ne tintim ya wa mu ya ne ba no ana urade so na ama na anya den enru ho ameku no anko be kuni papa wo nipa ni nyina anim na ka ya bona baso e wo honhum ya de ni ko hyem kura obegya baso bodie enti nanni se enyoma se ya e koso nsemmo ya woti no wutie de firi nipa nti uji di sabe sa nti be ye Jesus said, "No more be Ada na umi yangu ha, baby ayi se kono mo. Eti se eti se. Eni a chire da. Di ano ukasa no ni mi diye shene ni anse. Wahu baby a wawa fura kodru wosura. Uishira abenya yue. Anu asi medeni be sign. Anu oda da wu apam wafri uishira. Enti nu achon edu wafa baby. Enti ensamna eba na fa keke. Na disu keke. Jini di. Udi ube hu. Sa wose wofa se muwei." 2022 and so na wo kogina wa sori de ma ko di adanse e ahye nyankopon di animonyam because na bibia ye hu bi asi o life oni de o ye shebre sesafo emretia no asesa shebre Rebecca nya ho so wo ko nsuo se na urade ko sesa ne shebre ebretia Rebecca nyasika ni bi ba ekɔ ware no enti ebretia na urade de sesa ni pa shebre emfa ne tenten wo dane oba wo emre no eba eduru su ake ake ebe pio bitumi nkita wo nhyira mu enye no kreda so bi betumi agyina ho na urade pese wo de ma na ono su obesom oyɛ hwan ontumi enti jitum na wo de hwɛ urade na mra ne ba na wodi wani behu behu de nyankopon ka ho asem ade kire ona anopai ene date ko boto ho mark wo ba bi ade bianka na duru ho akasa eh enti se urade na na ne me kasa wo sadai no ohu bra me bre oho wo me nam mu amane me nam mu ena wo hye me nkran esa menso me bra so esa se wa ya ma ekofo bi da enti menso obeye jidi keke enti okunini no kansa enti anhwe di obi beka me paucho akonsidie wom enhira ne nyoma kese na yehwe ni mu no akonsidie wom enti entie die ni pa beka ko wanim ko wanim fiti sabre di kose sanioma empire empire awurade asem awurade asem bibi pabia wo so ye bia no tu anamo ne
na o se wo ara wo di weni behunu na wo ri ni bi
afi nipa ne ka kire ohini ekuni no esa wo wo di weni behunu se na wo ni bi da adenti ana wo ni bi wa anji ani enti sa wo wo ni yenyina na eti asem egbom na sa wo anji ani a wo be hu mi de enso wo hu bi o life na sa wo jidi de a ene wo be hu mi de mi sume hu de na mi ji nyankopon di sa onu won kasa kwa e wo die ti o kasa wa ye na dwene sa afi wei obe hira o ani ti no kasa asem na chiro enti jitu mprakope
sister na e merima akwatafo ba nan wo kuro no pono ano na wo sese wo ho se adan na ye tete ha ko sese ye bewu
wo won sa ni ade ne ko sa nyankopon kasa fa wo ho a ba bi ope na ode fa wo won sa okunini mpo antumi anje ani anye ho adwuma ememma tente akase egu oman nim anye ani anye ho adwuma ana omo anye ho nyansa entu ho anamon enkofuo bi ayenhia omo wo oman nim na ye pia omo agu abontene ye de omo agu akire omo na bibi fiti ase eye adwuma wo mumu anya nkopo pese ofo omo so eda de opese oye de enhwe bibi bia ofa ni sadie we de wo soro adie we de betumi aye ade ni ntumi nye eye nyankopo na ebe ye enti kwan ope ana obafa so akira enti free sabre emubu bibi animtia adie bia ma mbu na nimtia ono no nim kwan a wofa so ayi wo nyira na pie esanse wakasa e wo sebem aso wo ka e wo sebem o shanso wo sejina ti di ono wa ka ne bepie na nhwe bibi kokoro obi o se akwatafo akwatafo omo a omo nse omo a ye ma omo kwan wo oman ni mu ye di omo akogu akire omo na urade pese wo fo omo so eye bibi enti hwe ye na wo ambu animtia urade betumi afa ba bia adu nhira pie hwe no nso
verse 4. Say, you see, a beshen chronimu ah, and yet a promo chronimu, na ye bewu, na say yet it, na say yet it, hey, and so ah, ye bewu, na afe, mumra, my uncle, Syria for instra by no moon. Say, what jeer and quite ah, ye bet na I say, say, what queer and so ah, ye woo.
Mo, on so on what, and who said, come over. But oma ba mammu omu ko omani ma komwo ena ba bi omu tinu so komwo enti awaso omu tu anamo bi enti omu ya adwene se omu ko siriafo asase so enti ye tie nyankopon ne de opese oyen ye wate o afi mabre ajuma me ya nkoye we obi atumi ya mane ye me kwa me ye nye ye ma me nda na yon sorry. So unnim sa dano ya woda. Unimo. Unim sa dano ya woda. Na wugusi na woda ho. Obetini no unfi e bia na dano e ya woda. Akotafu yi adwene ho. No mu ye de mu tu na mu. Dia wutie no. Amenso hwara o. Ani bia rade de ba ba kire no a eye no diso. Ono na ne wo kasa sabre ono na be kire okwan obefa so ade wo gina ye ano ntitie ni bia eye ne papa ebe firo no urade sese no ujafo ni abro esansa wo di unya che urade so kire kire so de be ya obetimi anjo nti ono di mirika be ba ba ye ni omo bi ti se de na potify re ye no wo joseph urade akasa fa no enso opese wo ye bibi na Joseph ye na dwen se efia hayi se mepeni a na me ni maami ye sa me di tumi wa ha enti na opese Joseph ye sa enso na nhira ne mfiri no anka wo be ha Joseph enti wo nso ni omo bi e be ba emfira urade ni so na wo di tie de nyankopon ka na hwa ade be hun so ye no kwarefo bibi so nya ne yona ono okasa ano akasa ani ti hyano nso pa enne dia wati urade wo bibi ma ti urade ne ntie ne omo hunu
verse 5 na wo sori enumere form se wo request Syria for instra ban mu na wo dru Syria for instra ban ti ano na hwe onipa biara inni ho
ti ene ye pa
verse 6
once enne a ote ye no eye urade omuduro ho no na nipa bia ni siriafo e man ni mu esanse na urade akasa enti ayo so ye ho bibi enti to asoma ye
verse 6 na urade ama siriafo dom ate enti ase nam ne aponko
na verse what na urade ama oman no a omuti omu ba bi no asum ayo omuti se de oman kesie bi ena eba wo muso ni wo mabeko eye nipa dom na ase eye atitirufu obi na ase omo mu konom kitatu o omo ntimi nso ti onimo kwata ni ne ko wiya mo no ye de ne ko okoche sem au hweminsa metimi awiya o se ah wo anye ni ye o de ntrato so fa ko so so wo no awiya mo na wo wiya so a fa e ho na okwe na chia no de ni se wura se no de atunu ko wo se hey fa so I care of fire now. And I would have been here. Oh, my name is already great you. And so, I'm not saying, I'm not saying, I'm so yet, did it be? I'm uncle funny, and then, hey, Chani. Hey, who on your meal? Who on your couple? Sanka Daku. Oh, be back, can I know much more? Come back, I was saying, yes, mammy, oh, ho. Let me draw, quite, I don't know. Bofo bi ame beto no no bi dimi kakra ena me sign me eje bi etwa ho hia ene e bible bi e wukita no onim sankofo ni nanim o enti ono obo modern no asachira o the speed be sa ho fi so onim se wo oba ni nyina no na nioma bi si ni kwan enti ono so pesa bambo ni bi enti nkofo o weye o ena urade ma nkofo ne asum ye sa o sansa no akasa se wo se aduane buso ewo sa oman ni mu enti ewo sa omo mu nya aduane no ene ko urade akasa obeye na njie chinje dia waka afa ho no obeye wate
na wo sese wo ho se hwe Israel hini akoji hetifo ahemfo ni mezu ahemfo adom eti ayen se wo mrai
simo simo mhm
7 into a numeral form was sorry a journey now wejija won toma dine won upon kwane won infunu ni insrabine no sedye etien.
Wow. Ewradi pam wo mofro. Ewradi we pam wa tamfu. Obe pam on wate. Di bia yawo die bi obe jiama. Woni misani omo bra wa ho ho. Anka wash your life ye. Di omo ye nyina ewradi mo mo kwai. Anka wash your life ye. So so be shira man kwai no nshira. Man kwai. Enko fo na adwane agya omo man. Omo muwa. Omo duane. Omo sika. Omo dwane kri 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 kri. Wo nyame. Eh Nyankopon otumi ma kwata fo nan. Ena si yeti se oman bi. Eh ba be ko. Ema nipa twane. Ema de waka tumi bam. Wan na ne ne se. Na se wo sa nyame ya. Wo ade nyina ho. Se woni na ne ha dwane. Se eni e ka no ho asem se ya. Wo ashade. Se woni na se sanu ma wate. Isan sa kwanya we die eso. Emu ye true. Wani perfectity, a drew so, or so to me, boom. It's a national so. Now, fine young coupon one summer with ye. Now, two animal papa, in tear and knee be, in tear no maybe. Now, with ye young coupon near, or come up. What pamon call for no?
Now, one queen to a journey.
Oh, I won't quaint you, my Daniel. Shed your radia you. O to me, I didn't
deny. Verse 8. Akwatafo no drew in sraban no anono wokɔ ntoma dan ba akumu kodidi no me na wofa jite ni sika ne ntoma fu hokɔ koyɛ de ko hutaye
afi omo fiti ansie omu didi omu nnom omu nya sika omu di akosie mhm
na wosane ba be hyene ntoma dan foforo mu na wofa hɔ adie enso na wo
na wakwa diko huntai afi nwa nisi omu ure ura daim daim ure niho nyomana behi omu dia ura di perso wadima mko ufubi enti omu saa kwa kofa afufro so oho aha
verse 9
mm-hmm.
Ena wasisi wongu wongu se ye yari yo yi inye
omu kansembio wati asuma yesu omu ka omu si diye ye ye enye ye mkwa ya besha ha ye ye saadye we enye mhm.
Eneda
ye asempada. Eneda ye asempada. Dia ye enyo. Ye tin samwo. Emu ye dro. Ye nuanu mu bro. Obekwa kwa huni swafu ajiso omaniska. Sibabia ye siwa miyankona. Obekwa ajiso kupebosi. Enswa de kronu suwa baswa wo unu. Ene nti yebe unwa de papa se. Ena ye kata suwa ye tumi nkanche ye nuanu. Ose dia ye ye enyo. Dia ye ye enye. Afie radia shayambo. E radia shushesi yebe buwa ye nuanu. Nti wunu ya bibre wunu ye wunu ya ninyaa hofisam na ye no oya adwuma enye ye no anya hofisam na ye no ontumi ntina be ma ba ko huno anya hofisam na ye no osori anoma bi ahunya jotu o wi o ensa o adianyo o odini sika beto o wiye so ontumi nya de pa enti de oya wujili sai ono a wujili sai ono a omusi di omu ya nenye awosu omu tumi kambi bide chire iti ya nenye nkupu wa samu ba mche sa woyu obi ya wong kaa samu nchiro obi ya sheye obu wa kuramba nipa nungu ya nenye wong kaa nchire no hee utrimo de papa uka asa wadu omu unu ni musiki tu omu unu msa rade na ajiu ana wadu obi huye wa hino anka nipa nusu ni mdiyo unu mna anka wanya sada ya rehusam enti shana nsu free sabre diko dia obre huni mobo huni mobo debia obeba hosu opeje ne shana ubuwa mfunu onye kwa shini da awadie bia ekuti ya no tumi ibi enini idi onye sita kura anu wa shimu beda ni watumia koto jeni na nka wodom ne di nyankopon asem ma no e ma ne sesa na dwena wo ka asaka wuje ne ho ndwo no afa ono kran bo bebre omako bebre omako esan se wodi ahomone ne so enti dia wo ye bia ekoyie enti wuti ho a obebre omako ama ji uje ne obebre ade foforo bibi foforo se ye ntos se ye bodie se ye den ode bebre on mama jijeni wo ho enti embu obi animtia obi na oyohoshini obia ni wɔ so anyɛ sɛ adwene da ne tim yɛ nyina yɛ nim nyansa na honhom ne di saa nsɛmɔne no ɛne kyɛ wɔ sɛ Awurade bam na ɔboa nnipa no na biribia ɛnkɔ yɛ tumi yɛyi nnoɔma tumi totɔ yie abrabɔ tumi sesa ɔmo se deɛ ɔmo yɛ yi nyɛ sɛ ɔmo ankɔka a ɛso bi bɛtɔ wɔn so wɔn so deɛ woyɛ yi nyɛ sɛ woanka biribia nkyerɛ nnipa bi ɔbɛn wɔ a ɛso bɛtɔ wo so Awurade asɛm sɛ ɛba ne sɛ ɔbɛbisa nnipa no mogya wɔ hɔ meda sɛ nyame nhyira yɛ time no kɔ ɛbɛtumi atoa so next time ɔsɛ ɛba saa ɔbɛbisa nnipa no nnipa ne mogya ɛwɔ wo hɔ ɛbɛtumi atu obi mogya ka ka kyerɛ sɛ wo so wobɛkɔ bɔ nsɛm gye woka sɛ wotumi na wode ayɛ saa ɛna wode ade wo ho na wotumi afiri nneɔma bi mu ɛna woagyae nnipa no aka no ɛna woka hwee nkyerɛ wo ho ɛne nyame asɛm woba wo nkyɛn kɔfoɔ ne sɛ deɛ ɔmo yɛ no ɛnyɛ deɛ woyɛ no yɛ anaa fiti nneɔma bi ase fiti nneɔma bi ase ɛne wɔfipamfoɔ nkasa ɛne wo mma nkasa ɛne wo kunu nkasa ɛne wo yere nkasa nneɔma bi a woyɛ ɛma ɛyɛ den ɛma wo kunu sɛ ɔbɛsakyera obi a wokɔ asɔre wobie w'ano a ɛma Awurade bo mfu ɛma Awurade bo mfu ɛsiane sɛ wofa ne sɛ ɔntumi ne ho nneɔma bi ha ɔyɛ a ɛka wo nko a aka ma ɔnyɛ saa deɛ no na saa na Awurade pɛ sɛ wofa so boa no yɛ saa na Awurade pɛ sɛ wofa so boa no ɔyɛ wo saa anka bɛdɛ no anka wɔatumi aduru baabi a wɔduru woka sɛ ɔgya yɛn a anka wɔamoa yɛn a anka yɛbɛtumi aduru baabi a yɛaduru yɛbɔ afɔre no wie kora na yɛkɔyɛ bɔne kɛse nanso ɔsoma ne dɔba no ma ne de ne mogya no ɛbɛtwa so a ne mogya no tumi ɛwɔ mu nti ɛma yɛtumi di bɔne so boa wo nnua wate ne wo nnua nkasa fiti saa berɛ de kɔ ma ne nyɛ ɔmmɔbɔ ɛna yɛ a meka no mese sɛ woka sɛ medɔ nnipa wɔi nti ɔyɛ biribi a menka wotan no wondɔ no aha yi deɛ yɛ wo sɛ wodɔ no ɛda ne duru hɔ a ɛgya ne mu no ɔbɛka sɛ ao sɛ wotiri mu aden nti sɛ wei na wonim ɛne nti woanka nkyerɛ me ɛneɛ sɛ aduane anaa wode ma mena mfasoɔ ni so sɛ sika anaa wode ma mena mfasoɔ ni so sɛ nneɔma bi anaa wode ma mena mfasoɔ ni so ɔbɛhu sɛ deɛ ho hia na wode maa no na deɛ ne ho hia no wamfa ma no ɛfiri saa berɛ di kɔ wobɔ mpaeɛ ama wo na ɛni nyankopɔn na woasan aka asɛmpa ne de akyerɛ wo akwatafo no se deɛ ɔmo yɛ ne nyɛ yɛn nso yɛbɛfiri aseɛ na yɛtu anammɔn papa nti yɛse sɛ nyankopɔn amoa wo a hwan bio ne bɛtumi aboa waboa wo a ma ne mfa wo so so mmoa foforɔ kata w'ani na yɛmmɔ mpaeɛ Awurade ɛdɔm so safo hene ne wo sɛ yɛwɔ wo a na yɛwɔ adeɛ nyinara bɛko maayɛyɛ na nsuo bio ɛfiri sɛ ɔko yi amane a wonam mu ɔhaw a wonam mu kɔda na wonam mu ɛyɛ ko na woko ɛwɔ sɛ Awurade boa wo ɛwɔ sɛ Awurade gye wo sɛ Awurade ante wo a nnipa bi antumi mmoa wo na yɛwɔ adeɛ nyinara bɛko maayɛ ɛnɛ nsuo bio ɛfiri sɛ ɔko yi Awurade nyame bɛko maayɛ ɛnɛ nsuo bio ɛfiri sɛ ɔko yi Awurade nyame bɛko maayɛ ɛnɛ nsuo bio ɛfiri sɛ ɔko yi ɛne Awurade nkasa ka biribi kyerɛ Awurade Awurade ne wakasa ne a woyɛ bia wabɔ so akyerɛ obiara ɛnɛ ɔse yɛka sɛ yeni bwani anaye bwa na ye dada ye hunyo ma wo ye no akasa wonnim nanso wo kata so pesa wo kan wo kan wo kika wo ni chye nyam sompa adi chire nipa dabi dia wo ya wonnim se wo di fo wa urade anim enne wo se ka chye no de bechye wo anya asore no enne de wo ko heaven abrabo enne de wo ko heaven maybe so aso ye se ya menye nipa bebre ensore hodo a ombebo bodin akira me masori nie masori nie masori nie udi wasa buku na so buku bi wo ha enya asore di ne wo de de akire sa buku no mbehwe enti se ya asore ben se ya so ban a abrabo a wo boy no ena du di be kosa nwoma no enti sa nwoma no ena e behwe ayi wona eko nti ani awrade nkasa no pe ni awrade nkasa no pe ni awrade nkasa no pe afi mi kan ka di machi awrade mi da was say wasama odi atom mi ma pa ma ka me boni a chiro me tun safre yesu
me tun safre yesu
so much trauma come
so much trauma come
na
manante
said
ya ope
na ede die ochi
na ede die ochi
menimo
nguasi
to me am no wayo nkofa
to me am no wayo nkofa
me
no chem
wo yesu di
wo yesu di
wo ya adwene
wo ya adwene
so ba me ho
a so ba me ho
a hani nshia
hani nshia o
eja meda wasi bebre wasam a odi adum ye
amen
o ma no wakasa
yes
yes resa bua ye
yes
wasam john 1:12 wo so wona je wo no dodo aji wudindi ye o ma wo ntumi se wonye wo ma ba bi obi biara wo woni wa kasa do ye dia ye kanise fa che no
amen
na te no ho
amen
e fi dia ntun na fa adom no
e
ma no
wo
tumi anantim na de di akire ye nimo nguase ye da wase yesu di mu